sweet tiny. Downloaded from ilovezedmusic.com. It's Georgina.
Kumtima aya maloni yako kulie angatole my baby. Naki kumtima aya maloni yako kulie angatole my baby.
From ilovezedmusic.com.